இங்கவியம்
iminyaka shumi na skombisa ayifunanga nisho lentibilishi yafa ngumlanjwana wonke abantu mabayipeka.
Igama lami ngu-Innocent Sibanda.
Belile khathazile wesiphila nzima.
Owetombo indosa kusa the Morning Star. Liqembu elafunywa mhlaka 7 May enqameni endaweni yaseGwanda ngaphansi kwenduna uMathema.
Yaphume emfolweni kabuya lajike sondo lase lajikela ngaki
avuke useni
avuke useni ngaphela esiphakaphakeni ngayibona lenkanyeselo msila yempumalanga.
Indusausa
indusausa yaphumelezindawo esimnandi.
Iqembu leli okuthiwa indusausa the Morning Star siyenza umculo wembube isicathamiya. Yo umculo esiwenzayo esiyenza ngoba siwubone kuBlack Mambazo, sezwa kufanele ukubana siwuphakamise lathi sisesigabeni sakithi koBulawayo. Sesihambe amazwe anjengabo South Africa, Namibia, Mozambique, Malawi, DRC, Congo, Swaziland. Sicula wona lo umculo wesicathamiya kakhulu iSouthern Africa yiyo nje esesihamba. Sesiyenze amadlaladi awu-10, sesikhuphe amadlaladi ayi-10. Elamanje lokugcina yilo elithi indosakusa. Ingoma le ebidlala manje kuthiwa indosakusa.
Indosakusa yaphumela ezindawo ezimnandi. Kade waba mnyama, kade waba mnyama, kade waba mnyama, kade waba
mnyama,
kade
waba mnyama.
Yabhalwa u-Oscar K. Siziba. Umutho wengoma leyi ukhangelele ngohambo esesiluhambile njengendosakusa.
Kade waba mnyama, kade waba
Ushona welanga,
ushona welanga,
ushona welanga, ushona welanga, ushona welanga, ushona welanga, ushona welanga, ushona welanga, ushona welanga, ushona welanga, ushona welanga, ushona welanga, ushona welanga, ushona welanga, ushona welanga, ushona welanga, ushona welanga, ushona welanga, ushona welanga, ushona welanga, ushona welanga, ushona welanga, ushona welanga, ushona welanga, ushona welanga, ushona welanga, ushona welanga, ushona welanga, ushona welanga, ushona welanga, ushona welanga, ushona welanga, ushona welanga, ushona welanga, ushona welanga, ushona welanga, ushona welanga, ushona welanga, ushona welanga, ushona welanga, ushona welanga, ushona welanga, ushona welanga, ushona welanga, ushona welanga, ushona welanga, ushona welanga, ushona welanga, ushona welanga, ushona welanga, ushona welanga, ushona welanga, ushona wel
sesile 18 years siphakathi kwamculo lo kodwa bekulokunzima esihlangana labo kungakhanya iminyaka yonke edlulile kodwa sesingene kumnyaka we 17 zaqala ukutshintsha izinto yikho sethi iminyaka elishumi lasikhombisa singavuna ngalutho abantu kodwa mabe ubheka babona ukuthi akulanto ehamba kodwa manje sekuqala ukubonakala ukuthi kwenzakalani ngendosa kusa yikho sithi ukuphuma kwelanga ukuthi ukutshono elinye njalo seliphumile ilanga sokufika
Somnya me siguen tus aguas, somnya me siguen tus aguas.